Isifundo 35. UHana uthandazela ukuthola indodana. UmIsrayeli obizwa ngokuthi uElkana wayenamakhosikazi amabili, uHana noPenina. Kodwa wayethanda kakhulu uHana. UPenina wayenezingane eziningi, ngakho wayehlala egcona uHana owayengenazo izingane. Minyaka yonke uElkana wayehamba nomndeni wakhe bayethabanakele eShilo bayokhonza uNkulunkulu. Ngesinye isikhathi belapho, uElkana waqaphela ukuthi isithandwa sakhe, uHana, sasingajabule. Wathi, "Ungakhali, Hana. Ngikhona mina, ngiyakuthanda." Kamuva, uHana wahamba wayothandaza yedwa. Wayelokhu ekhala njengoba ethandaza, encenga uJehova ukuba amsize. Wenza lesi sithembiso, "Jehova, uma unginika indodana, ngizokunika yona, futhi izokukhonza ukuphila kwayo konke." Umpristo phakeme u-Eli wabona uHana ekhala enesibibithwane, wacabanga ukuthi udakiwe. UHana wathi, "Cha, nkosi yami, angidakiwe. Nginenkinga enkulu, futhi ngitshela uJehova ngayo." U-Eli wazisola, wabesethi kuye, "Kwangathi uNkulunkulu angakunika lokho okufunayo." UHana wazizwe sengcono wabesehamba. Ungakapheli unyaka, wathola indodana futhi wayiqamba ngokuthi uSamueli. Wayengevejabula uHana. UHana akazange asikhohlwe isithembiso asenza kuJehova. Ngokushesha nje lapho uSamueli eyeka ukuncela, uHana wamthatha wamyisa ethabanakele. Watshela u-Eli, "Nangu umfana engangimthandazela. Ngimbole kuJehova ukuphila kwakhe konke." U-Elkana noHana babevakashela uSamueli njalo ngonyaka bamphathela ijazi elingenamkhono. UJehova wanika uHana amanye amadodana amathathu namadodakazi amabili. "Qhubekani nicela, niyophiwa. Qhubekani nifuna, niyothola." Matthew 7:7. Imibuzo: kungani uHana ayengajabule? UJehova wawuphendula kanjani umthandazo kaHana? USamuel oqala isahluko 1 amavesi 1 kuya isahlukweni 2 ivesi 11 namavesi 18 kuya ku 21.